Yungo tufudeyo iye minister abunezibwa kumbuna na guni muministre ili nsindi ino kuteka tekele guanga heni umusasizi asanza akasera akazibu wakumatiza wabaka abatula kashifu kevi nsindi nga government kwa ya galo kusanyi wa kampuni yedi ya chikugo ya New Plan Limited ya msolo ogusuka mvombi bwa Uganda kumina mnana na umusobyo abadde mkachuko ka parliament ya kevi nsindi bwa abadda agenze na yagala parliament ya wakilize okusonyiwa kampuni eno ya New Plan Limited oluvanyuma wa minister msasizo kwa nje nsonga eno eri parliament mumwaka ogwedde mu mwezi ogwa December amyuka mkubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa yamusindika mu kachiko kano kasooke keetegereze ensonga eno Minisita Musasizi abuulidde ab'akakiiko nti ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA kyakizuula nti kampani eno esoomoozeddwa bya nsusso ku nsonga z'omusolo nga guli mu buwumbi 18 kyokka erina n'amabanja amalala nga gajiri mu bulago wano nno w'asinzidde n'ategeeza nti beetaaga okusonyiwa kampuni eno era n'abalaga bakole bye bateekeddwa okukola okulaba nga basonyiwa kampuni.
The company is asking for a waiver on ground that it is experiencing financial difficulties. They have got cash flow challenges. They have got employees on their payroll who are earning salary. So the company is failing to meet payers and obligations. They import materials. They are failing to remit VAT and they have also accrued penalties and interest. They have a loan with the DFCU bank of about 11.2 billion.
Ababaka kukachiko kano okubadde kyuma ekizeviya ne Bashi Elbatalinga ya bamutawukidde nga beebuuza nti kampani nyingi ezirina okusoomoozebwa okusinga ne New Plan Limited naye lwaki yo esoosowazibwa era ne bategeeza nti bino tebijja kusoboka. Twogedde kuno omubaka wa Kiboga Kyefa Kiwanuka naye n'abaako byayanukula ku nsonga eno.
Nasasula musolo mu 2016 kuva mu 2016 okutuusa mu 2019 ensonga lwaki teyasasula musolo nga bagamba nti kyava ku COVID yate nga COVID yatandika mu 2020 tezabadde bakyerabidde wadde nga ayitibwa COVID-19 kati ensonga lwaki teyasasula musolo omusolo gwetasasula kuliko VAT nti ebintu teyabikola mu bulungi nga bwebijja okubeera ekimenya amateeka actually sikumenya bumenya amateeka kiri kriminal solo omulala gwetasasula gwali omusolo gwejja ku basuppliers baayo bwebe basasula waliwo omusolo gwesasula mu gavumenti naye tegusasula basuppliers kati basuppliers abasalako sente eisasule mu gavumenti naye iyo nezeddiza teyazisasula.
Ababaka era balumiriza kampuni eno okubanga yeebalama okusasula omusolo n'obutaba nambulukufu mu kugwanja nga kino minisita abasuubizza nti waakudda akibannyonnyole ng'amaze okukola okunoonyereza.